Mithpendukiwa, insecure, rest assured I am yours and only yours and that's for sure. Sifikiriagi ata usherati, jueni blessing na kupenda na dhati. Alshabeb, damu ya muemirati, umefanya na jituma kijana mtanashati. Kutoe kalif, tuingie tigoni, stories are rent, landlord, oni. Karibu siku za usoni, beautiful babies wanakusumbua jikoni. Pina kulevu kifika masa ya jioni, na baridi ya balkon ufanyo kue. We make love till the morning. Kidogo school bus ishanza kupiga honi. Kutarisha wa junior tunaifanya gambioni. Hindo maisha ya tigoni, so karibu tigoni. Karibu tigoni. Tuende mali ya wakuoni, so karibu tigoni. Ngumu kiasi kuniaminia, kuna mengi kwa hii dunia. Sa ingine miu trip, na kumbia tistai rudia. Zene kitu watani shai rudia, bado na kurudia. Habi unfair, where you need me the most, I couldn't be there. I'm tired of playing these games, I'ma be clear. Baby, you the only one I love, nime declare. Na cheki future, baby, na cheki wife. Na hisi yo jokes, mina kutaka for life. And you my ride or die, no koko backseat. A freeway gas pedal, baby, that's it. Jua kali, tumewacha California. Love kwa baridi, would you let me put it on ya? After some years, jaja tuongeze wa junior. Na si alone, kuna siku takaribishwa tigoni. Karibu tigoni. Baby, si tuende tigoni. Karibu tigoni. Ni kutoe kali tuende mali ya wakuoni. So karibu tigoni. Karibu tigoni. Karibu tigoni. Karibu tigoni. Karibu tigoni. Karibu tigoni. Tuende mali ya waku. Mali ya waku. Mali ya waku. Mali ya waku. Mali ya wakuoni. Karibu tigoni. Baby, karibu tigoni. You will lie.